Ndiyakholwa ukuba siziva ngohlobo lunye. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, emva uba ndithe ndaya kwisingcwabo sokugqibela, ndiye ndacinga malunga neento ezininzi. Ndathi nje enkosini, mandibe namava ngemini nexesha apho kulamlelwa kungasenyanzelekanga ngokuba kukhona into eyenzekile, kodwa apho unokuvuya nje kuthi singabantu bakho. Ndakuthetha oku enkosini ndinenyembezi emehlweni, ndinokuzibeka endaweni yakhe ukuba mhlawumbi ke ngendlela yoluntu enokuyibeka ngayo. Kodwa umsindisi wethu ngoku ungumbingelelo omkhulu ongena kwingcwele kangcwele semazulwini ngegazi lakhe. Kwakumele ndibeke izandla nje emlonyeni yam ndithi, Nkosi, kumele uba kunzima kunjani kuwe, kumele uba uvuhlazo olungakanani na xa abantu besenza into utshaba lufumane isizathu soba libeka ityala kuloo nto. Ndiye ndakhala kakhulu ndathi, Nkosi, ixesha malifike apho utshaba lungabonakali phambi kwakho, apho lizawube lisenza iintsolo lisibeka ityala. Ndithe, Nkosi, igazi lakho lanele, liyathetha, lisithethela sonke, kodwa kungangcono ukuba singathi kakuhle kakuhle sibe namava ngalo ixesha kunye noThixo, apho imisebenzi yethu, izenzo zethu, umsebenzi wethu, izenzo zethu kakuhle kakuhle zingavumelana kunye noThixo ukuze kuhambelane nelizwi lakhe. Nenkosi ibe novuyo kuthi sonke, ngaba kunomangalisa na oko ukuba uvuyo luyanyuka endlini kaThixo. Ndiyakholwa sonke sikunxanelwe oko. Xa sicule amaculo amabini bendikhona kulawo okugqibela mabini, amazwi ebendicinga ngawo kwangaphambili nje namhla eyafika engqondweni yam, umsebenzi womnqamlezo bubuyatha kwabo batshabalalayo, kodwa kuthi thina sisindiswayo ngamandla kaThixo. Usindiso qala lezwa kumaJuda, kodwa okunjalo kubo bonke abo banokholo. Ndiye ndakwazi oko ngokutsha ukuba kubaluleka kanani na ukuba ilizwi lomnqamlezo libekwe kwisiphakathi naphakathi. Imfundiso ingabe ilungile ngokweepesenti ezilikhulu, kodwa ayikukusindisa. Usindiso lufunyanwa kuphela eCalvary. Usindiso lufunyanwa kuphela ngegazi eliphaleleyo lemvana. Ngoko ke ukushunyelwa komnqamlezo yeyona nto kuthi ukuze sikwazi uba namava kunye noThixo. Esi stanza apha sithi, ophila, ewe, uyakuphila egazini likaYesu, uyakufumana ukuphumla. Khona ukuphumla kwabantu bakaThixo kubizwa ukuba kukuphumla kwesabatha, kodwa ngokuqinisekileyo hayi isabatha yeyure ezingamashumi amabini anesine, kodwa uphumlo naphakade lukaThixo kubo bonke abo iNkosi uThixo ibaxoleleyo, abo athe wabatsalela kuye, awo bathe bamkela ubomi obungunaphakade. Iculo langaphambili belimalunga negama likaYesu eliya kuma ngonaphakade. Ngoko ndiye ndacinga ngelizwi kumyalezo wesigaba sebandla ukuba nathi ngokunjalo siyawuba negama elitsha. Ingaba nonke niyifundile? Kubhaliwe. Mele uba kukusityhilelo isahluko sesithathu. Sityhilelo isahluko sesithathu. Ayiqhelekanga, kodwa ngokunjalo kuwo onke amaculo ndiyacinga ukuba xa kuthethwa into ngokwemfundiso, isityhilelo isahluko sesithathu, sifunde umqolo weshumi elinesibini. Lo weyisayo ndiyakumenza intsika etempileni yoThixo wam. Akayi kuba saphuma phandle. Ndaye ndiyakulibhalela phezu kwakhe igama loThixo wam. Negama lomzi woThixo wam iYerusalem entsha ehla emazulwini ivela kuThixo wam negama lam elitsha. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Ukuqinisekisa kuthi sonke nje ndifuna ukongeza ukuba lonke igama uThixo athe wazitshila kulo nokuba ngamagama komnqophiso amdala sixenxe abhekiselwe kuyawe nokuba kuqhagamshelwe noThixo Elohim noba linjani lonke igama uThixo azitshile kulo liyabona lishiyeka lolo hlobo kodwa ngela thuba lexesha lelo gama elizawube libekwe phezu kwesiphatho sesibane kwisahluko esinye sahluko sesithathu sithilelo umqolo wesihlanu ithi lo weyisayo uya kuthiwa uhambu ngeengubo ezimhlophe andisayi kulicima igama lakhe encwadini yobomi. Ndiyakulivuma igama lakhe emehlweni kabawo naphambi kwezithunywa zakhe zasemazulwini. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Emva koko ewe khona umbuzo malunga nobunye bobuThixo xa ufunda umxholo lohlobo. Kwaye ngokulula nje ndiyaqikelela ukuba sonke ngabanye siyazi ukuba yintlawulelo enjani na okanye icebo likaThixo lonke limalunga nantoni na. Ngokwencwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi elinesihlanu umqolo wamashumi amabini anesibhozo liyafika ixesha apho zonke izinto ziya kuthotyelwa phantsi kwakhe nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi koyise emva kokuThixo uzawuba kuko konke kubo bonke. Ndiyanifundela ukuze nonke nazi ukuba kubhaliwe. Ndiye ndathini ncwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu ncwadi yokuqala abaseKorinte isahluko seshumi nesihlanu umqolo wamashumi amabini anesibhozo xa ke zithe zathotyelwa phantsi kwakhe zonke izinto uyakwandula nonyana ngokwakhe athotyelwe phantsi kwalowo wazithobela phantsi kwakhe zonke izinto ukuze uThixo abe zizinto zonke kubo bonke. Jonga isitshilelo sikaThixo kuKristu sinenjongo yephakade ukutsho ke ukuba uThixo wayefuna ukwenza abantwana bakaThixo kubantwana babantu. Ngoku isiqalo kwakumele senziwe. UThixo zange wazalwa, uThixo zange wafa. UKristu wazalwa, uKristu wafa. Omnye kumele azi ukuba inqanaba loluntu liphi. Sibe namava nje ukuba inqanaba elingcwele lindawoni. Uyibonisa kumqolo omfutshane kuKristu Thixo wafumana indlela yokuza eluntwini kwaye ngaye uKristu indlela yabantu eya kuThixo ilungisiwe. Uyindlela, uyinyaniso, ububomi. Akekho ozayo kubawo engezi ngaye. Ewe, singayixela loo nto ucacileyo ukuba mnye uThixo ushiyeka emnye kulo lonke iphakade kodwa uzityhilile ngendlela ezininzi ezahlukileyo. Angathathi iwayini nesonka ahambe aye kuAbraham emva kokweyiso kumkani ukuze abhiyoze isidlo senkosi naye. Ndithanda uba ndithethe nje kancinci kuloo nto kweso sibhalo kuYohane isahluko seshume nesine esithe sasifundelwa apha ngokunjalo abantu bathe bavubunzima ngokuphindaphindeneyo ngokuba bengenasityhilelo abo bathe bafumana isityhilelo kuThixo bayakwazi ukubeka yonke into endaweni yayo nantsi kaphikhoyo kumqolo wamashumi amabini ananye lo unemiyalelo yam ayigcine nguye lo undithandayo bakhona abantu abathi yonke into uThixo ayithethileyo emthethweni kahlahle kwitora incwadi ezintlanu kuMoses azibhekiselanga kuthi sonke ayonyaniso leyo ibhekisele kuthi sonke kwaye kunjalo ndiza kuxela uba kutheni mhlawumbi ningakuthethanga oko ndithanda uba ndinifundele kwilizwi likaThixo phayana incwadi kumaHebhere njengoba nisazi iileta eziya kumaHebhere zahlukile ngokubhekisele kwicebo likaThixo losindiso kumaHebhere isahluko sesibhozo apha indawo yesibini yomqolo weshumi ithi ndiya kuthi ndiyibeke imithetho yam engqondweni yabo ndiyibhale ezintliziyweni zabo ndibe nguThixo kubo nabo babe ngabantu bam yintoni ke ukumahluko noko kunjalo kululo uba sikubone namhlanje akusathiwa uya kuthi kumele akumelanga uthi namhlanje uthando lukaThixo uhleli ngaphakathi kwethu kwaye uthando kunjalo luyakuvelisa ukuzaliseka komthetho kububomi bethu akukho nzima ukuba siphile ngokwelizwi likaThixo xa amandla kaThixo ehleli ngaphakathi kwethu esenza ukuba somelele siphile ilizwi ngoko ke sifundile mhlawumbi ke enye ingcinga enye nje kunini okanye kusukela nini apho uThixo angabhala khona ilizwi lakhe entliziyweni zethu emva koba iintliziyo zethu ezililitye zisusiwe saze safumana intliziyo entsha nomoya omtsha ukuba uhlale ngaphakathi kwethu ngoku angabhala ilizwi lakhe ezintliziyweni zethu kwayeya ukushiyeka luphayana sivile okunjalo umbuzo usithi Nkosi kutheni na le nto uza kuzibonakalisa kuthi ungazibonakalisi kulo ihlabathi noku kuseyinyaniso namhlanje akazitshile ehlabathini uzitshila ebantwini bakhe uzitshila kuwe uzitshila kum emva koko ewe ke ukhona umqolo othi wothi uba amthande size isininzi ke ezo size kuye sihlale naye banothe wahlala phakathi kwethu babini bathathu mnye kodwa inqaku leli lokuba isityhilelo sikaThixo njengonyana ebesinelungelo soba sibekho siqinisiwe kwakhona nakwakhona kuba sonke siyazi ukuba uThixo uzityhilile kuKristu kwayingqo kaKristu ngoku kumele ukuba bengaphakathi kwethu iBhayibhile isathethi ngomoya kaThixo iBhayibhile ithetha ngomoya kaKristu nabani ongenawo umoya kaKristu akanguwakhe nabani unomoya wakhe unobomi unengqondo yakhe uyalizalisekisa ilizwi kodwa ithi apha kumqolo wokugqibela kwivangeli kaYohane isahluko seshumi nesihlanu apho kubhekiselwe kwakhona phaa ekugqibeleni kumqolo wamashumi amabini anesihlanu kwenzeke ukuze lizaliseke ilizwi elibhaliweyo emthethweni wabo elithi bandithiya kungekho sizathu kodwa xa athe wafika umthetheleli endiya kumthuma mna kuni evela kubawo umoya wenyaniso ophuma kubawo yena wongqina ngam Nina ke niyangqina ngokuba bendini beninam kwasekuqaleni. Kubufanisa lo mxholo kunye nezenzo isahluko sesibini, uPetros ngokunjalo uyakuthetha ngendlela nje emangalisayo kakhulu. Izenzo isahluko sesibini apha siyafunda. Umqolo wamashumi mathathu anesibini, mhlawumbi amashumi mathathu anesithathu. Kwaye nalo Yesu uThixo wamvusa. Ngabe uyakholoko? Ndiyakholwa mna intliziyo yam yonke. Ngaba nonke niyakholwa ukuba uYesu Kristu yayingumntu ngokweepesenti ezilikhulu woluka ngomhla wesibhozo. Waba ngumntu ngenxa yabantu, watya, wasela, wadinwa, wozela. Kodwa wayengengomntu kuphela ngokweepesenti ezilikhulu, kodwa wayenguThixo ngokweepesenti ezilikhulu etyhilwe ngokomntu. Xa ufika kwinqanawu lasemhlabeni, umzimba wakhe uthi, chitheni le tempile, ndiyakuyivusa kwiintsuku ezintathu. Ndiyathemba kwaye ndiyakuthetha oku kwakhona ukuba sonke siqonde icebo likaThixo eluntwini, ngokuba sithe sayinxalenye yeli cebo lingcwele losindiso, siyinxalenye inkqubo yakhe kule mihla. Zikhona izibhalo ezithile ngokucacileyo, ngoba abantu abaninzi bakholwa ukuba asisadingi ukulandela umnqophiso omdala. Ndizokufundela kuMateyu isahluko seshumi nesithathu. Mateyu isahluko seshumi nesithathu, umqolo wamashumi mathathu anesine. Ezi ndawo zonke uYesu wazithetha ngemizekeliso kuzo izihlwele, akathethanga kungengamzekeliso kuzo, ukuze kuzaliseke okwathethwayo ngumprofeti esithi, ndiyakuvula ngemizekeliso umlomo wam, ndiyakukhupha izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi. Akubhalwanga kuphela, kodwa kwakunjalo, kunjalo kwenzekile. Ndiyakuvula ngemizekeliso umlomo wam, ndiyakukhupha izinto ezazifihliwe kwasekusekweni kwehlabathi. Ngabakhange siqaphele ingcingezinye ezifanayo izolo. Cebo likaThixo the lalungisa yonke into phambi kokusekwa kwehlabathi. Ude wayisazi ukuba ngubani uzawukholwa, ngubani ongazukholwa. Besazi ukuba ngubani uzawumamkela, ngubani ongazumamkela elizwini lakhe. Wayesazi yonke into phambi kokuba kusekwe ihlabathi. Kodwa mamela kwinto ebhaliweyo kwakhona nakwakhona. Mhlawumbi zafunda indawo yokugqibela kumqolo wamashumi mane anesine, umqolo wamashumi mane anesithathu, uMateyu sahluko seshumi nesithathu. Khona apho kuya kubakho gqibe ayakwandula ke amalungisa ukubengezela njengelanga ebukumkanini boyise wawo, lo uneendlebe zokuva makeve. Niyazi ukuba le ntetho inye iyabonakala phaa kwincwadi yesityhilelo. Lo uneendlebe ozokuva makayive into moya ithethayo kuwo amabandla. Paulus kwamela thini na ebantwini kwisahluko sokugqibela kwincwadi yezenzo? Into ebebengafuni ukuyiva. Kwaye eli lilokuphela ixesha apho kungabonakala, kuba uPaulus waxelela abo babengafuni ukuva ukuba bazawugwetywa ngokwezibhalo. Izenzo isahluko samashumi mabini anesibhozo, kusuka umqolo wamashumi mabini anesithathu. Ke kaloku bakumisela imini kweza kuye into eninzi endlwini ebehlala kuyo, wabatyhilela ebaqononondisa kunene bukumkani bukaThixo kanjalo ebebeyisela kokungoYesu ethabatha emthethweni kaMoses kwana kubaprofeti eqala kusasa kude kuhlwe. Wayengenayo enye into babhekisele kuyo ngaphandle umnqophiso omdala entsha bengikabhala washumayela kuyo ngokuba kwakubandakanya izithembiso nento uThixo the wanenjongo ngayo enhlizweni yakhe phambi kokuba kusekwihlabathi. Wavakalisa kwasekuqaleni ngawumlomo wabakhonzi bakhe abangcwele nabaprofethi kwaye apha Paulus usebenzise ezintetho zabaprofethi ukuba eyisele abantu ngentshumayelo yakhe ebabonisa ukuba uKristu nguMesiya. Ndiza kuqhubeka ndifunde umqolo wamashumi amabini anesine. Yayeyinxenye iseyiseka ngalo mazwi athethwa nguye, yaye inxenye ingakholwa. Singathi apho uPaulus wayeshumayela khona wonke umntu waba likholwa. Kunjalo? Hayi, yayingeyiyo loo meko. Nditsho naxa uKristu wayeshumayela emhlabeni, hayi bonke abantu bakholwa, kuphela abo babemiselwe ubukumkani bukaThixo bakholwa. Abanye zange babamkela abaprofethi, inkosi yethu nabapostile, kodwa abo bathe babangamakholwa zange bazisole kude kube ngoku. Zange ndadibani namnye umntu wathi kum, ndiyazisola ukuba ndithe ndabalikholwa, kodwa ukuchasene noko ndibene nabantu abaninzi abathi oh, ukuba bendithe ndazinikele enkosini ndisemtsha. Uca abantu bava kanjani xa bezinikele ubomi babo enkosini besebhedini yabo yokufa besoyika kuba bengafuni ukuya ezantsi ngoba becinga isoko sishushu kakhulu kwaye bengakhange banalo ixesha lokuyikhonza inkosi ngokulisafumaneka. Khona iculo elithetha malunga nenye indoda eyathi, ngaba kumele ndize ndingaphethanga nto na, ngaba kumele ndime phambi koYesu ndilolu hlobo, ndingakwazi ukuwuzisa na umphefumlo wam. Siphila kweli xesha lobabantu sifuna wonke umntu ukuba akhonze uThixo aqale namhlanje. Ukuba ufuna unikele ubomi bakho kuThixo, kwenze namhlanje uze ubize egameni lenkosi. Ngoku ndizawufunda malunga nomgwebo umqolo wamashumi amabini anesihlanu. Ithi bakuba ke bengavumelani banduluka akubona ukuba uPaulus uthethe zwinye wathi, watyapha umoya ongcwele ukuthetha ngo-Isaya umprofethi koobawo bethu esithi, hamba uye kwaba bantu uthi, ukuva oku niyakuva ningakhe niqonde, nithi nibona nje nibone ningakhe niqiqe, kuba inhliziyo yaba bantu ithe fithi kukutyeba, beva nzima ngendlebe bewacima amehlo abo hleze babone ngamehlo beve ngendlebe baqonde ngenhliziyo bajike baguquke ndibaphilise. Qala wamisa ngaphambili icebo likaThixo njengoba sifundile imini nobusuku. Omnye wade wozela echophe phantsi emgubasini wefestile kunganyenzelekanga, mhlawumbi ke igumbi laligcwele ukuba yayingekho enye indawo yokuhlala. Kodwa uPaulus wakuqhubeka evalisa icebo likaThixo kwade kwasebusuku. Kodwa kwafika kwinqanaba abo waxelayo babengafuni ukukholwa entliziyweni zabo, abo babengafuni ukukholwa wabaxela ngoko ubhalwe umprofeti uIsaya watsho nje kakuhle wathi, ngumoya ongcwele, umoya ongcwele owathethayo, hayi uIsaya. Amen. Sayifunda kwakhona. Chapa ukuthetha umoya ingcwele ngo Isaya umprofeti kobawo bethu. Xa umoya ingcwele uthetha, soloko kuyinyaniso. Ndifuna ukuxela nje into enye nje ngelitye elichukumisayo. Ukuba umzekelo khona into evela kuThixo, mhlawumbi ke ingasibandakanya kwelithuba, isifisa ubuhlungu, yonke into ehamba nayo. Kodwa emva koko, ubabalo luphilisayo lukaThixo lawuphilisa yonke into, njengamafutha aqholiweyo eGiliyadi, novuyo iyawuba luvuyo noxolo. Xa umprofethi kwakumele atye incwadi, isisu sakhe sababukrakra, kodwa emva koko yaba yintsikelelo kuye. Into utshabo liyenzayo likhangeleka lilihle, kodwa emva koko lizisa intshabalalo ebomini, intlungu enkulu enye umntu angaba namava ngayo emhlabeni. Into usathana ayinikayo yinto esongwe kakuhle nje. Abanye abantu bayiqonda ke ngexesha leChristmas, yonke into yonjisiwe apha naphaya, yonke into intle ngokunjalo. Kodwa emva koko xa uthi uvule phayana kulaa nto isongelweyo, yavela into eyiyo. USathane uqonde oku kusukela kwasekuqaleni, nditsho naphaya egadini yase-Edeni, ukuba wayethanda ukuvavanya abantu kwincoko ade aphumelelise into ebeyifuna, ukutsho ke ukuba abantu bangamkholwa uThixo njengelizwe eliluqobo, kodwa ngoko bakholwe ulahlekiso olu inyoka endala yabanikayo. Ngoko ke kumele sonke siqaphele, siqaphele ngenene xa kufika iingcinga kuthi, kuba sihlole ukuba zivela phi na. Ingaba iingcinga zikaPetros zazingentlanga na? Ingaba kwakungalunganga xa inkosi uYesu yathetha ngokuva ubunzima kwayo nokufa? Washukunyiswa ava kuye wathi, Nkosi, oku akunakwenzeka kuwe. Kwenzeka ntoni kuPetros ngoko? Yaphendula yathini inkosi yethu? Yathi, jikela emva kwam Sathane, ngokuba ungazinyamekeli izinto zikaThixo, unyamekele ezabantu. Kukangaphi apha abantwana bakaThixo bathethe ecaleni koThixo ngenxa yoba bethethe ecaleni kwelizwi lakhe, bengamvumeli ukuba uThixo athethe? Ndiyakholwa ukuba singatsho njengokulungileyo ukuba uThixo amaxesha okungazi wawayeka ngamabomi, kodwa ngoku ujika ubhekisele kuthi, ufuna sonke, hayi kuphela uba sizive zonke ezi zinto ezityhiliweyo, kodwa okunjalo sithathe uxanduva sisonke, singathethi ngendlela ekhululekileyo. Kakuhle kakuhle ke, xa ixesha likaThixo lifika ndizawube ndilapha. Xa uneso similo ayinakuzela wena nakanye, kuphela xa ungasakwazi ukulinda uthi, Nkosi kode kube nini, phambi koba uzitshile kode kube nini, phambi koba sibone ngamehlo ethu ukuzaliseka kwelizwi lakho nezithembiso ngalo ubabalo lwakho. Yangonke ukwahluka-hlukana kungasuswa phakathi kwethu, nayo yonke into esama endleleni yomsebenzi womoya kaThixo yange ngasuswa endleleni sihambele phambili. Mhlambi kona le ncinga inye, kumangalisa kanjani ukuba singaphila ngokomthetho uThixo asinike wona umile. Ngokunjalo siluqaphele nobabalo esilwenzelweyo, siyazi ukuba nabani na umthandayo uThixo uyawuthanda ummelwane wakhe. Ngokunjalo uyokuyifumana loo nto. Loo nto ke ingabonakalisa ukuzaliseka komthetho nabaprofeti kuye. Ngoko ke ayisengumntu oziva ingathi ubophelelekile, unyanzelekile, kodwa umntu ohlangulweyo, osindisiweyo, oxolelweyo, ozelwe ngokutsha othe wamkela ubudlelwane kunye nelizwe ayibobunzima kuye ngokuchasene noko ke ilizwi likaThixo nayonke imithetho nayonke into ebhaliweyo inkosi ibhale ezintliziyweni zethu kulapho ke anokuthi andizanga kuwuchitha umthetho okanye abaprofeti ngabe uyifundile loo nto Mateyu sahluko sesihlanu kwintshumayelo yasentabeni pha ungayifunda oh andikwazi ukufumana uMateyu noMarko Mateyu isahluko sesihlanu umqolo weshumi nesixhenxe ningabi ndize kuchitha umthetho nokuba ngabaprofeti andize kuchitha ndize kuzalisekisa kuba inene ndithi kuni kodwa kudlule izulu nehlabathi kungakhanga kudlule nalinye iganyana nokuba lisuntswane emthethweni kude kwenzeke konke eligama lithi ukuzaliseka liyasihlasela kwakhona sidinga uba sikujonge oku ngokukhawuleza phaa kumahebhere ukuze sibone uba kuthetha ukuthini na ukutsho ke kuvakaliso oluluqobo into eyayizawuvakaliswa njengesityhilelo kwakumele ihambele phambili kumahebhere isahluko sesithathu umqolo wesihlanu okunene uMoses ebethembekile endlwini yakhe iphela ngokomkhonzi ukuze bube bubungqina obo bezinto eziya kuthethwa hayi ukubingelela amadini kwenza oku nokuya kodwa ukuqonda ukuba yonke into kumnqophiso mdala sele ikhomba entweni esizokuyinikwa nguThixo kuKristu kumaGalati uPaulos uvakalisa le ngcinga ngendlela engenakufaniswa mandithi ke uyivakalise ngendlela ecacileyo kwaye kumele sifunde kuyo kumaGalati sahluko sesithathu umqolo weshumi kuba bonke abangabasemisebenzini yomthetho baphantsi kwesiqalekiso nabani na sukela ubaba lukaThixo labonakala eluntwini ukuba lusinike usindiso sifune ufumane usindiso ngayo imisebenzi yobulungisa okanye sifuna ukuzalisekisa imfuneko zomthetho kaMoses hayi ukuphumela loo nto uThixo sele esindisile kuYesu Kristu inkosi yethu kodwa kwakumele ukuba awunike umthetho ukuze akwazi usiguqula esonweni oko kuvele ekukhanyeni ngako ukreqa komthetho ndifuna ukuxela oku uThixo ububulumko bonke wayisazi ngokucacileyo ukuba umntu owileyo uza kumsindisa kanjani wayenecebo losindiso entliziyweni yakhe phambi kokuba kusekwe ihlabathi ngulo msebenzi awenzayo yiloo nto uYesu wathandaza umthandazo wombingelelo omkhulu esithibawo ndizukise kunye nawe ngozuko bendinalo kunye nawe phambi kuba kubekho ihlabathi ayongxaki uba uzuko lukaThixo alukhange lubekho iminyaka engamakhulu amane edluleyo uzuko lukaThixo luvele ephakadeni uye ephakadeni cabo kaThixo lalisele ligqityiwe ngokunjalo ke kweli xesha ngokumthetho wawunomsebenzi wobuguqule umntu bonise ukuba unetyala ukuze ubabalo lwenze umsebenzi walo oba abo bahluliweyo kuThixo babonakala ukuba banetyala ngawo umthetho ukuze akwazi ukubasindisa ngobabalo ngalo ukholo yiloo nto kubhaleyo kwathiwa kholwa kwinkosi uYesu uya kusindiswa wena nendlu yakho kumangalisa kunjani ngoko singawubeka umthetho endaweni yawo ngolungelwano kunye nobabalo. Sinokuqonda okucacileyo kokuba zonke izinto yintoni injongo yazo zozibini. KumaGalati sahloko sesithathu qolweshumi elinanye uthi okokuba ke akukho namnye ugwetyelwayo ngokomthetho kuye uThixo. Kuyabonakala ngokuba lo ulilungisi yakudla ubomi obuphuma elukholweni. Wona ke umthetho asingo waselukholweni uthi umntu owazenzayo ezo zinto uyakudla ubomi ngazo. Kodwa ngubani wakuzalisekisayo? Ngubani? Wayemnye kuphela owazalisekisayo yonke imfuneko yomthetho. Yena ngokwakhe wabekwa phantsi komthetho ukuze ahlangule abo babe phantsi komthetho. Wakwenza kanye oko kwenzeka. Qolweshumi nesithathu.
Has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us.
UKristu wasithenga wasikhulula esiqalekisweni somthetho ngokwenziwa isiqalekiso ngenxa yethu, kuba kubhaliwe kwathiwa uqalekisiwe wonke umntu oxhonywe emthini. Ngabe yayibona bimalunga nantoni na yonke? Yonke into iqhagamshelene nentlawulelo kunye necebo elikhulu losindiso loThixo wethu. Inoyolo indoda isondela kuThixo. Inoyolo indoda iphendulwa yinkosi ithi, ungowam, ngowam, ndikuhlangulile. Inoyolo indoda ethe yaqonda le ndawo ngokunjalo. Mhlawumbi ndizoyifunda ngokukhawuleza kumaGalati sahloko sesithathu umqolo wamashumi amabini ananye. Umthetho ngoku uchasene nanamadinga kaThixo nakanye, kuba ukuba bekuwiswe umthetho onako ukudlisa ubomi, kuhleliwe nje ngebuphume emthethweni lowo ubulungisa. Ke sona isibhalo sisuke sazivalela ndawonye izinto zonke phantsi kwesono kuze idinga eliphuma ekukholweni kuYesu Kristu linikwe abakholwayo. Ingaba siqondile na oku? Ngalo ilizwi lakhe esinalo njengezibhalo ezingcwele, uThixo uthe wakhalimela lonke uluntu, ngokunjalo walitsixela, akho mntu nokuphuma, kuphela ngabo bathe batsalwa ngobabalo lukaThixo baphuma. Kuphela abo uThixo abatsalayo baphume, abo uThixo ababamba ngesandla athi, ningabam, ningabam. Kumele sikuqonde oku ngendlela ekubhaliweyo apha ukuba isibhalo sisuke savalela bonke phansi kwesono ukuze isithembiso sokholo ngoYesu Kristu sinikwe abo bakholwayo. Namhla xa omnye ebuzwa, omnye ushiya isahluko sokugqibela.
And there we could start with Satan and ask him, are you a believer?
Omnye ngabuza uba ingaba ningamakholwa pha. Omnye ngaqala ngoSathane ambuza uba ulikholwa, then angathi zange ndaba likholwa. Ndiza kufundela phayana kubhale kuncwadi kaYakobi, kuyakobi sonke singayifunda. Nantsi apha ikoyo kuyakobi sahluko sesibini umqolo weshumi elinethoba.
That there is one God. We believe that too, don't we? You believe.
Uyakholwa wena kuba uThixo umnye? Siyakholwa lonto. Ngaba kunjalongo? Uyakholwa kuba umnye uThixo? Niyanceda. Niyanceda uba nikholwe. Amen. Niyanceda uba nikholwe uba umnye uThixo. Amen. Ewe, siyanceda. Akho nto egwenxa ukuba sikholwe uba uThixo umnye. Ithi ke oku, niyanceda. Kodwa ke nomtyholi uyakholwa kodwa abe namanwele. Kodwa ingaba awunokwazi na wena mntu uludwayinge ukuba ukholo olungenamisebenzi lufile apha sinako ke ngaphambili imisebenzi ibifuneka omnye engenakuyenza azaliseke imfuneko ngokusukela uba saxolelwayo umtholo wakhe awunzima ijoko yakhe ilula singayithwala ngoncedo lukathixo ukholo kuthixo aluncedi ukuba ayilokholo kuYesu Kristu umsindisi wethu. Kutheni uThixo wathi, kholwani kuThixo nikholwe nakum? Kutheni? Nabani okholwa kunyana kaThixo unobomi obungunaphakade. Hayi onke amaMuslim angathi, he, siyakholwa kuAllah. Ewe, ewe bayakholwa. Kodwa kuphela bawusindiswa kuphela ngaye lowo othe waselusindiswa. Oko kwenzeka kuYesu Kristu inkosi yethu. Yiloo nto simbeka kwisiphakathi sovakaliso lwethu apha uYakobi uyibeka ngolu hlobo ukholo olungenamsebenzi lufile emva kokunika umzekelo kwisahluko sesibini umqolo wamashumi amabini anesibini uyabona ukuba ukholo lwalusebenzisana nemisebenzi yakhe lwenziwa wagqibelela ukholo ngokwasemsebenzini sasazaliseka isibhalo esithi wakholwa ke uAbraham kuye uThixo kwaza oko kwabalelwa ebulungiseni kuye wabizwa ngokuba sisihlobo kaThixo ngaba thina singonyana nentombi zikaThixo saba nobudlelwane bobuhlobo nini na kunye nenkosi yethu njengomntu othetha nomhlobo wakhe apha siyaxelwa ngoAbraham ulwabalela ukholo lwakhe bulungiseni ngoba wamthobela uThixo wenza ngokwelizwi lakhe umsebenzi udityaniswe nokholo gwebela abantu phambi kothixo imisebenzi engenakholo ayigwebeli namnye umntu ngoko yanga uthixo angasenzela ubabalo kuba sikholwe ngokuvela ezintliziyweni zethu size sifune ngeentliziyo zethu kuba senze oko uthixo akuthethileyo elizweni lakhe akunzimanga kwabo bathe bathatha ilizwi likaThixo balithabathela kubo babe babayinxalenye yomsebenzi umthetho nendawo yawo ubabalo nendawo yayo yonke into nendawo yayo ukholo luyalidibanisa ezizimbini lungekho ukholo akunakubakho ukumkholisa kuhle uThixo kodwa sikholwa kubani kholwa kuYesu Kristu inkosi yethu sukuthi nje ndilikholwa phantse wonke umntu angayithetha loo nto namhlanje ngaphandle kokuba kuthiwe ngabantu abangakholwa uba kholwayo uba ukhona uThixo kungenjalo wonke umntu unento ayikholwayo kuye umbuzo ngulo ukuba ingaba siyakholwa kwinkosi Yesu Kristu siyakholwa ngendlela esijongayo isibhalo ngoko imithombo yamanzi ampompoza iphuma embilinini wakhe iyawumpompoza ngixelile lena izolo ngokuhlo ukuba kundihlasele kakanani na ekuhlaleni kwam okufutshane kwaSirayeli xa ndikwincoko okanye kumbuzo endawubuzayo phayana ndibhekisele kwixesha likanowa ngokunqale kwikibbutz wathi nje thina sihlala kwinto inzululwazi iingcali zenzululwazi eziyixelileyo hayi kwintsomi emalunga noNowa okanye unogumbe kwaye ndiyaxelela amathuba njalo ayandihlaba kabuhlungu kunjalo ke ndingaqonda kakuhle xa udibana nomjamani ophambile kuyo yonke into nokuma kwabo okuqinileyo nayo yonke into ukuba umntu onjalo angathi ibali likanowa laleyintsomi mhlawumbi loo nto ibingenakundihlasela kakhulu kuba kumele ndiyilindele ukuba abantu abangakholwayo banemiphefumlo ehlwempuzekileyo. Kodwa xa umJuda ekwenza oko, othobela iSabatha, enze yonke imithetho malunga noku nezitya noku nokuya balinde phayana bene nomne wabo exesheni ukuze babone ilanga xa lisihla linyamalala phayana kwintaba yokugqibela phaya ngoku iSabatha ivakaliswe kuba iqalile kungolwesihlanu ulwesihlanu oluzukileyo. Ngoko loo nto ifikelela kukholo kuThixo, ukholo ezibhalweni. Babe bengenalo lokholo lwezibhalo kwaye izibhalo ezingcwele ziyibeka kakuhle ukuba khona isigubungelo esemehlweni abo bayakumjonga lowo obambethelelayo, bamhlabayo, baze bambambazele kabuhlungu ngaye. Kuko konke ke uThixo usenzele ubabalo ukuba sikholwe yonke into ngeentliziyo zethu, sijonge ubomi bethu sibubhekise kuThixo ukuze enze yena into ayifunayo ngelizwi lakhe ngathi. Yinto leyo siyithenjisiweyo, ngokunjalo siyayikholwa ukuba uza kuyenza. Udumo kulo igama lenkosi yethu umsindisi uYesu Kristu. Amen.